ngangithola amabili abandayo ngikaye ngihambe ngiyolala ekhaya wazima umsebenzi ngangithola amabili abandayo ngikaye ngihambe ngiyolala ekhaya wazima umsebenzi ngangithola amabili abandayo ngikaye ngihambe ngiyolala ekhaya Kwakubi kolo lamtakaba ubhlungu umzimba wonke ipiki nefosho Sikwakubi kolo lamtakaba ubhlungu umzimba wonke ipiki nefosho Akangithola amabili abandayo ngishaye ngihambe ngiyolala ekhaya
Ah, was ist denn? Ich